moutere jiɗi yo tan holtigol mette kewɗe sone ƴewti kabar muɗum ɗum kamɓe laamukoɓe hakkudejoɓe rondi ɗum wonande laamu kiɗɗo o ɗiɗo himmeji ɗi ne hollita tan golloɓe leydi Mali ɓe ne hasindini sifa golle mabɓe yirwa sikki wala kuteji muɗum matte sanne e le transition o saabi on dulla wide INTM yo syndicat mawɗo mo hana fewi yeɓede ndere muɗum ɗum ne wodi gollirɗe kewɗe ndenno so service uji hono impôt ma trésor gaɗi moutere tan ɗi matete sanne le keɓe leydi ndi leydi gondi etiyallaji laamu o ɓammi aadiji ɗi hani taɓede ndenno goto e bukkuji laamu hakkunejo o yo koɓe hettini sere nugal sariyaji ɗi tawene koɓe kanno hinnade yo dardude syndicat ji ɗi darude tafurde moutereji ɗi ɓe kinnoto tan laamu hakkunejo o nden so président cuɓiraɗo wote wari kanko jeeyi hinnade ɗiɗo himmeji ɗi sonat ɗum kay gila ɓe gaari tiyalaji tan ɓe gondi e muɗum bangge goto yo pultinkoɓe jonkay yo golloɓe leydi ndi ɗum foof yo tan ɓeydude tiyalla e le transition o sikki wala kay kuteji matete sanne banggal keɓe leydi ndi nden magistraɓe jaɓanama huncangol hoore sifa golle mabɓe ka fa hande ɗum gollaka tafu kumanna ɓe ɗum gaɗi immadara andon laamu o wawana fe ɗiɗo himmeji ɗi foof sikki wala ɗi matete e keɓe leydi ndi kabaru jati gouvernement o ana jogui tiɗalla le lengol ɗatti dabireji hakika saabi wokkandi kalisi leydi ndi wawanta ɗiɗo himmeji ɗi ko hani lamdare joni yo tama e le oɗo wattu hono ɗiɗo himmeji ne hani dartede banggal dabireji ɗi ana hani tafun kamɓe laamukoɓe transition ɓe hulita jati keɓe leydi ndi mbawana ɗiɗo himmeji ndenno ɓe piya dabire ɗum ɓuytude kala ko woni almusaɗɗaji gollirɗe mawɗe ɗe honno mo holtiri noon ɗum ɓe darra kala gollirɗe ɗe gottude moutereji tafu ene milla jati wokkati joni o kay ko hani yo landinal batu mawɗo dow joddiji malinkoɓeɓe yo sifa ƴewtade kala ko woni jogola kertaɗo yimɓele yogaɓe.
De revoir tous ces statuts particuliers.